O Shabano que te valeu no toque do fundo, olha o que
tu ia tá o nome. Cama cheia, cutuca a ilha. Cama cheia, cutuca a ilha. O atiração do azeto. O atiração que eu te acufa. Oxi. Uma.
Aproveita,
baby. Uma. Oba. 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 Oba.
Bunker
about empire, bunker about empire, bunker about empire, bunker about empire, bunker about empire. Mr. Bo can get your microphone, cause you're not a killer. He's so.
Oba.
Humo. Not pegar the name. What the name? Humo. No more, you're quite a cocker on ban, you're quite a skunky. Skunky. Not pegar me, you're not a cocker on ban, you're quite a cocker on ban, you're quite a cocker on ban. No more, you're quite a cocker on ban, you're quite a skunky. 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 Na patata bomjeni na pata shida kipato changu cha chene ni kawaida. Na patata bomjeni na pata shida kipato changu cha chene ni kawa. Siwezi kusema mwenyezi anapendelea, japo shida zangu kuna watu wanachekelea. Tabasamu nasema kweli moyo unanigombea. Bora nikaishi jela kama babu sera. Mimi nikale bure nikalale bure, kulima kwa poreni kama misukule. Kikumbuka na juta nikata shule, wazazi nikawaka na nyumba nikivule. Yale wote jana natisha natisha jana kosa kipoto cha kunilisha. Kuna time na tamani nipoteze maisha, walakini najipa moyo atakusha. Mimi napiga moyo konte pako na fuja damu, usoni moyo na fecha kwa tabasamu. Kaje na mimi niko rekote sa kwa damu. Shula meja kanyumba kisa na uza ujamu. How come?
How come?
How come? How come? Chumpa usiwe kama shula kujifanya chula. Wacho mi yankezi pata nikikosa tula. Nipete mimsila chana na makuhula. Mala shemeli wanazima jawa wanakula. Weba timpa ya bunku na kosa michungu da. Mula nikesari wa mpili na juti ya sampi ya udunku. Macho ni chungu chungu, jicho limesiva kama kagiri. Hajila safeja na nikubeti na malaya. Plani nyiki kicho ni nyiki nesina expire. Blasa master plan na meblasa tule yaya. Siwa shauri kukava kuna bati mpaya. Wanakata sabanki wana ustari. Weba mkonyosu na bunku achari. Mini kepata gyani niki wa marita. Bunku michosho siri kari kari. Siri kari kari. Hajila kuna feja na wakini mafusha. Kusi kusi lari. Na kesho kina uma niki watashi arusha. Sadari wankuma na unimekuja. Wanimekuja sina mudia sigia. Sadari wankuma na unimekuja. Wanimekuja mina kutia sa.
Kuna maisha wizi mumane tuli lukini.
Wakwasa ona masimeni na moshesha kuwariri. Machesi boti soko simekua. Wakine tuwa na uza masila bila ya siri. Mpaka bunko vya shala jumeki siri. Yani temeki ilala na kinunchuni. Paka Dar es Salaam pame kwa sokoni. Maisha ya shida watu wanaishi ndotoni. Bele sioni na fikicha zankumponi. Hajira kuna siku tunasukuma. Siku tena ntafere masila tuarudi nyuma. Hali niziki mtani ya kushikiki. Jua limesama na sija pata risiki. Basi wachene masadari wajichanki. Niki wageto zimatia wa shabanki. Basi wachene masadari wajichanki. Niki wageto zimatia wa shabanki.
Na kidari waksi moku nujitia.
Mima kema nere me ati wezi timpia. Mima kema nere me ati wezi timpia. Neto kema nere me ati wezi timpia. Mima kema nere me ati wezi timpia. Boko ba timpaya. 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 Boka jeda bokila. Aka yini. Aka mimi sijui nchacho karini mima kini. Lakini soma mpaka skatini. Nitoke kusini. Nitoke achini. Chini ya bikini. Bari kijijini. Nikaja mjene mashema nipiga chini siamini. Vichekesho ni stabili. Kafosko sie kwenye fani ya muziki. Japo sina kike kipenzi cha mashabiki. Bado na wachuma kama snake bite. Kucha elza wana monzi smike.
Wana monzi smike.
Jaksa zibilani.
Stop the kiki. Switch muziki. Leta sweet basic ila kastik ya siniki. Celebration. Imagination. Manipulation. Together with the passion. Kepene paper blend. Ticker is not official. Now what's a flame chance. Not just an issue. The salary music. Not just a visual. Look at shows them. When you do the DJ visual. Wakas me na anta. Wari no na kiche kisho. Wari sa. Wakuna na yu wakisho. Sikere me kuwa ina taji mabolisho. Kajeda bukila. Kaya international.
Humo. Humo.
Boko ba timpaya. Boko ba timpaya. Boko ba timpaya.
Sana tu mambo. Eh, produce a cardio pimpa. Eh, tu jonka. Hito. Eh, laimu msafiri. Eh, Edona.
Oh yeah.
Hey, I'm too late. Don't you forget to spew yo. Circle the inner, circle the wake up, wake up. Hey, police, mala, circle the city, chama.
Abu Midoke.
Hey, circle the Kigogo. It's a circle of blood in Jamaica. Circle the man in Jamala. Rush. Huba.
Hey, match.
Hey, circle the place, circle the Kimala. Circle the Kinyanesi. Circle the Google for Jumu Shalami. Hey, check it up, player. Hey, I keep it in my class.
Hey,
keep it in your mama Nadia.
Circle the boom.
Rush. Hey, twist up for you, support ya. Hey, twist up for you, dear Fuji, let's go. Rush. Circle the Kinyan Pony.
Circle the boom.
Huba. Hey, Bagamoyo.
Oh, I see that sound to last day to see you.
45 jockey cost number chaffo. Come on, sell on my damn put your hands up.